Thank you. pata mazito siku hiyo ya kiyama, yasije kuwa masuto tukashindwa la kusema, tukajapata mazito siku hiyo ya kiyama.
Wazazi tujitahidi kulea vijana wetu waishi kitaulini asemavyo mtume wetu. Wazazi tujitahidi kulea vijana wetu waishi
kuwa makini
kwangu.